Oh yeah. Hey yeah. Oh yeah.
It's Marsha, the rhythm boy.
Download it from ilovezedmusic.com.
Ndibera kuano kuza kutenga ndau sambe. Uchite changu dizangu sreka ngati lambe. Yo. Baby kukuma umandi vesa ngati chitambe. Mbine katifwe, fofofo. Inede kubala lika nechimbake. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Buri 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 yo buti, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Every day ni mango filanga de mchana uye. Ugani hendi kilanga ni diko de venuze. Girl you blow my mind de kakafuze. Selinga lowe usaku wona anu we. Nibwela kwano kusaku denga usambi. Uchite chiangu dizangu sreka ngati lambi. Yo. Baby kukuma umandi vesa ngati chitambe. Mine katifwe, fofofo. Inende kubala lika nechimbake. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Buri 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 yo buti, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty.
Wanditesa maplani, uma kwa nanga tukito kiti. Muti mama nga mame, mama lizamo capacity. Senti taso makani, kuopoka kuyasi ndi una ntiti. Kwa kweleza mishani, mango filanga timpona matiki.
Hey, you don't know,
hey! Debala kwa nangu zangu nenga. Ojina njangu ni zangu sweka.
Yemeni, yo!
Baby kukoma umani vesa.
Mine katifwe, fofofo. Inende kubala lika nechimbake.
Weleza ni doke, mwana pretty. Weleza ni doke, mwana pretty. Buri 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 yo buti, mwana pretty. Weleza ni doke, mwana pretty.
Download it from ilovezedmusic.com.
Nibwela kuwana nguza kutenga.